Filho diário, o Muguatara, o Custeixi, a Fei Kampala, Trelingue, o Lequete, Tibuga, Jinja, Dry Bayari, o Tomo, Ivo, o Garefi, a Siwa, o Erequete, o Kutadika, o Lugendo, o Remo, Trelingue, e Sembaio. Yamusibulaga mugumyanga nebiyenge yenge bijirira mazima namulaga omukwano omugumivu olw'ensi yonna nga yabwe kasuubiza okuba owuwe era ng'enkeera lwe banaalayira mu bufumbo treni yasuuba mu ng'eggonda ate neepukula ng'ensiya erikaleiwa nga driva ajinyiza engombe Teka kone tala, okumulise mbaga yabwe, na yesunga, enkero kudo kwasa. Kechategele kekama, zinechama kentanya, igali yonuka, enoko sekala. Yasaba mwesala, geji umba chechi waba, umaya chimanya, tiyo yesawa yemba nyuma. Chasuka, ka driver kudata Bambi na saba, bamusitulo motwe gokogira Obulamu bwenga bugwerera Obubaka bwe achabugira Bamutwalire, oyo gwe yali agenda okuwasa Eri akayumba kaffe, kenalizimye muyega Kenasuubira nti bwe tulibeera Kete kubango sigatoli wange Tulisisinkana Mchibuge chitu